Katete Music Promotion.
Dangerous collaboration. AP Chibaba. Naine pano. Ndine tupa kwa Zambia. Jenlo kanene.
Moto yangu ni moto. Katete Music Promotions.